Zpusham.com.
Yeah.
Karish.
Alola. Minya one kiss ka unity.
Yo.
The people's choice.
Get on the beat.
Team DLA. Terroristic people.
Kings papi.
Mga kishima sana.
Mouse in the game.
Ama wala kuna kafe.
Tens of the kumbusa.
Mwe valanti. Watch the finish, catching a bozola.
Rapapapa,
who
has he? Nang watch son. Smart Tiger Stars.
Kalingali,
Kwangala questo la mune kwa fwa. Kange fye wai, senda nishi hili best kaka. Kuposa kwa panomu guys is partner. Kyeo kitwe karo luishi fana fi ulaka. Akande posa nika dance ka mtengo. Nika molekela sala kuwa rumendo. Kalabanga sensi nangu muisengo. Stanky komanda valangu fotumia kwendo. Kutapula pongo wanyanta paka pendo. Deni stansi ukwati ni chikendo. Gatu apena bamwe na fekuli stansi. Luku lefti, luku light hour zeni bouncy. Gate choka ni shinigo na pansi. Tue tutue kinola bako dansi ya kwa nansi. Nako kaba kuchalo kwa tika pa fransi. Nda sokolo la limonga la wapela kwa chansi.
Watch the finish, catching a bozola.
Rapapapa,
who?
Ha! Nangwatsa, Yuji!
Kale,
kwangala no kutala laka. Mbone meza ya chedini gae kandala nika. Kuno nina ningate ifwefwe batala nika. Kuwa fese fungo inefwe nishina ufika. Tula kadu mkonga mogu inefyo na chitaka. Bakonga jido ipase nangu nakataka. Kwa mali sexy baby atitwa wakumukaka. Gafya idefi tu chitefi no kukonto kaka. Chitefyo na chitapalasti no kuhosola. Wachitefi na chitefi no kusokola. Anguko mtwe kale wangu tebu kokola. Kwiposa time wechi wesi tukwa lelola. Jimwana kalulushi dansi ya vanyengo. Shana fiene katafisha nefibiongo. Kajusu kwa tana fumishe pa kongo. Smart in the drag JJ ulipango ma.
Webalanti, wewe shire. Demiranga, uangalo. Watch the finish, catching a bozola. Watch the finish, catching a bozola.
Rapapapa,
who?
Ha! Nang watch son.
Kale.
Kiss guy.
Kale.
Shere la. Muchalo chatata. Shere. Muchalo chansansa. Pasta apapa. Watch the finish, catching a bozola.
Rapapapa,
who?
Ha! Nang watch son. Tanki command.
Kale.
If you never been with bounce, no waka the team is even stars. Na the ragi wa the fucker. Wakula badianga la jigaza pa njuko ku. Kolo pa son semba ka feba fiuka. Zion, Jim Dido Jim Power. It's a wasteless to just son.
Sweet people,
in a teacher's beer. getpushup.com.